Mabitso a matjha a di-board member-a tsa di-SETA tsa ntate Manamela a bontsha hore o ntsa tsamaya mehlaleng ya Mme Ngabane moo e leng hore o hira batho ba ANC di-caterer-a hore ba je tjhelete ya setjhaba. Re ne re lebelletse hore ha ntsha mabitso a hosane ebe re tla bona phetoho. Feela re a bona hore na hobaneng ho nkile matsatsi a 28 kaofela hore a bue nnete hore na batho bana ke bo mang hobane o na patile hore na ke bo mang. Di-mayor-a tsa KwaZulu-Natal tsa ANC, di-member-a tsa di-provincial executive tsa ANC, di-member-a tsa di-ANC Youth League executive, di-member-a tsa di-ANC regional executive, le di ward councillor-a le di-candidate tse di-card carrying members tsa ANC. Hona ho a swabisa hobane di-SETA di tlameha ho sebedisetsa bonnete ba hore re ba le skills development for batho ba batjha ka hare ho naha ena. Haholoholo hobane batho ba naha e ka mofufutso wa phahla ya bona ya di-tax ba fa mmuso ka hodima 20 billion ranta selemo le selemo hore di-SETA di sebetse. Mme re ha re so qetele re le mokga Democratic Alliance, re sa ntsane re tlo fuputsa ho ya pele, mme o tla tlameha a bue nnete le minister-a rona ho etsahala jwang.